chanyi ndiri rampase obudde bwebu nonasaze wonkule njagala nswaza banyimirira okufa ekalama yange bagirumako akatwe era ekinkeeza ensonjune nina ekizibu kimbombeza omutwe waliwo omuwala atwagalana nnyo okufa amanya yebbe nakosa nanziri oli ayina empisa ezitayinayina kale bamutendeka asaana nnyo amaka naye ekizibu kyayina ekibi enju yaabwe obwavu bwagifuŋŋana waliwo n'omulala gwetupepeya naye oli bijodola ayitibwa sandula wabula mu mpisa ezeetaagwa mu maka bwe bagula edyo liyafuna feriya nandibadde natabuka nemwefuulira naye waabwe bayina siringisi era yandeesa pakinze eri muti tubadde tujja n'agula n'ebintu byo ekyo kyekimbobya omutwe buliddwa amagezi bwenkola disizoni kale kyekindeese gwe nsalirewo sebo mpasaani ntwale wampisa oba taziina asuza lubiya sebo kyekindeese gwe nsalirewo tugenda mangu mpasaddana oba onandeese avuga kabyata
seza obugunjufu mazima nsimye bavubuka beefunira abakazi olw'omukejjanya abakadde benga lwabagamba kyobaolaba obufumbo bwafa naye kombuuzizza gwe mwana wange kankuyambe gwabasooka okujja mutima yole talina bihevia wadde binojjo omukazi kaaliba n'ensimbi n'omwesaako okumuwasa mazima ogenze kitiibwa kyo kitwalibwa omukazi n'osigala ng'akalenzirenzi mu kuyumba waaliwo akufumbya n'emmere ko n'obugoye bwe obw'omunda amazima obwoze ayinza n'okujooga n'aleeta nga basajja b'emaka muno nga bwakulimba kale nnoogezawo ekyange nga n'enjuju olimu bakadde bebe baagizimba olw'ekyo njagala wampisa nze bw'oba otwala kufumbire nga wadde mwavu obufumbo mpisa mwana wange nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena omukaga anoonyeyo abajegaye nkumu obufumbo mpisa sebbaale nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena era muyita mbuuzeeko okuba akuba essimu
atendeeseeyo ebipya buno bugayegayo bwantisandula munnange bw'alabye endabika ya wano mbutewatuukana mutindo gwa luno akubidde n'abakugwenya abatereeza amaka baalinze bamuwa epulaani ya wano baluwoye wano bazzukulu ba wano bagende mu mmotoka bajjeyo n'ebintu byo kirala kyagambye era ekizibu kya wano emasannyalaze ku seneete y'amata n'ekyamazzi nakyakisazeewo amaze bakateekera eddala mu lujja lwa wano kale ekyo kyekimbo by'omutwe ne mbulwa n'amagezi bwenkola disizoni era kyekindeese gwe nsalirewo sebo mpasaani ntwale wampisa oba taziirina asuza lubiya sebo kyekindeese gwe nsalirewo tugenda mangu mpasaddana oba onaasituse otuwa obuyambi
ekintuuseeko ku byendaba amazima mpunze waliwo lyekuleetera emboozi ngera byanyumya bipangepange bya bulimba bijodola omazima asonze ne beyayise eno beetala abapima nnyumba mbadde kyatenda ebintu bino ate n'atalina siringisa owatusanze waaki tomugambye n'alinda nze nga bwe mmanya abagagga bwebaba bantondo abakiraawo fulaani y'ennyumba n'agiyuzaamu okwekanga omukisa oguse nkole ntya okuluŋŋamya omwana mpozi kye ndabye etudde mu bantu batuyambe dimokulaase bw'atugamba lekambasimbewo ensonga zinaawo lwe zinaggwa katuufu n'ensonga abantu bano ebeesimbyawo okwekwasa nga ya bulimba Katugezenga ya buwambu Tulaba kila mune mutabani Ako kabagambe tulioke rutanike Oba kubombi banani anamega Zembuli randi dakaruro kubwa
Iyo tiakinga zanyi ni bakasi Ii mzei wandi banoruda
Wade munango kuzuwa sura Ngate yete miokuzimbe nyumba
Na enze wento nolira pena Ole mpise nungia inza nokaria
Wetulaba pena rusinze buambu Tubichu soli na musinga mbumbi
Zembile kede mukama Kana karuruka kwa hulungi
Oba kubombi banani anamega Zembuli randi dakaruro kubwa
Iyo tiakinga zanyi ni bakasi Iyi mzei wandi banoruda
Wade munango kuzuwa sura Ngate yete miokuzimbe nyumba
Na enze wento nolira pena Ole mpise nungia inza nokaria
Wetulaba pena rusinze buambu Tubichu soli na musinga mbumbi
Zembile kede mukama Kana karuruka kwa hulungi